one of the Boca Doba Nimboca Doba
Hatikba
Tunaifanya bila pressure, badman, budu tumkeng Adi sijanza kuroga na kuna rapa metense Aliruka kitu hepa falali hang kwa fence Chimney, kuna mavitu zimekoma kwa chest Clean boy, lazima kwa well dressed Kare sosa kutoka stenje na pigania belt Saizo, moza foka fedzo kwa well fed Nikibaro takulo kizubo sipo jidefend I'm cool, na bada naingiza njeve Absent, peleke go short of present Lyrically in positive, niko tested East again, teneko represented Komaziwa, juku beni ngombe na unlimited, datushai kama token Mbono nango janjora, ndo utoboke Mafalaka nyindo, mnaleta msako shoke Step sana Mangumi kangu watu navaana Bishana, knock 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 tachana Tulijuana, jia kuvurugana Yeah, step sana Mangumi kangu watu navaana bishana Knock 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 kachana Tulijuana jia kuvurugana Kato shina piga look Genjis natoka kwa gram Ndula pia mdonga lonzi chome brand New gun armed ki helping hand Kinen activate no disturb Lawama marashi Leta sura lesi hati na kanyaga nambati Alafu laana si party Zile ganji tulichai tulisaidia wazazi Na pia tulirepent Bado kidiga na step sana New era heavyweight na haribu balance New balance kwa look ni ongeze laza Kinibo neza kula bamba Step sana Mangumi kangu watu navaana bishana Knock 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 kamchana Tulijuana juu ya kuvurugana Bye bye Step sana Mangumi kangu watu navaana bishana Knock 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 kamchana Tulijuana juu ya kuvurugana Kanagia, kanagia, step sana, boy Mangumi kangu watu navaana bishana Knock, 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 kachana Tulijuana juu ya kuvurugana niki come, step sana Mangumi kangu watu navaana bishana Knock, 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 kachana Tulijuana juu ya kuvurugana Pana pedia kwele marizi yote Wenye tuko tunajuana Lakini after kumi cross tukajuana Yaman, yaman Step Step, step sana Step sana Step, step sana Step sana